www.azukulu.com.
It's Marsha, the rhythm boy.
Deep
Kuchi Mashoni, Ndichi iPhone, Ndike first class. Okay, mawina ndino bus. Boti tilibe sochita, yatu ima kala dobiki. Tilibe mako bidi, anatibanga oditi. Geni ya oyo, taesa, vepio, takuirapo. Koma siti figapo, pomwe pali iwo. Taesa, takuirapo, koma siti figapo. Pomwe pali iwo.
Chani chani chilipo.
Azukulu.com.